mbalangira tutya Allah, tunamutya obuwangaazi bwaffe bujja kuba bulungi wano mu nsi, ne ku nkomerero bujja kuba bulungi. Mulimu ku bintu ebitta emirimu gyaffe bye twalabako ne ku luli. Twalaba omuddu omusiraamu okufa oba okutta omusiraamu n'oba musanyufu kubanga omusaayi gw'omusiraamu oguyiye, nawulira nga obulamu bwo bufunye emirembe olw'okuyiwa omusaayi gw'omusiraamu. Ekikolwa ekyo ky'oba okoze, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba nti man qatala mu'mina, muntu yenna singa otta omukkiriza, fagtabata biqatlihi, n'osanyuka iyo omusaayi gwafudde, lam tuqbalu lahu, muddu oyo Allah takkiriza minhu okuva muye sarfan wala adlan, Allah takkiriza mulimu gwonna gw'okoze gubeerenga mutono gwa sunna oba gubeerenga mulimu gwa farda, Allah subhanahu wa ta'ala tagukkiriza olw'okuyiwa omusaayi gw'omuddu omusiraamu ng'oguyiridde obwemage toguyye lwa busiraamu. Netulaba nti omubaka Muhammadin sa sallam yagamba teri ebiseera bijja ebyo yabyogera ye akyali mulamu, nakati ebiseera ebijja mu maaso gye mulaga bujja kutuuka enkya ng'omuntu atta munne naye nga tamanyi lwaki amusse. Bakuuza lwaki omusse nga by'oyanukula tobirina, ye ate ng'omusse lwaki omusse? Ezzambi eryo ly'okoze okutta omuddu eyagamba nti la ilaha illa Allah ng'omuttidde obwemage, entegeera ye nfu, entegeera ye neesulifu, oba okoze kinene. Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza kuva mu ggwe mulimu gw'oba okoze gubenga gwa farda oba gubenga gwa sunna. Mu hadisi endala gyojja mu Bukhari, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaga nti omuntu yenna man ammana, omuntu yenna ataasa omuddu omukkiriza oba omuntu yenna amutaasizza kumutta, wabaddewo abaagala omutta n'amutaasa amugye ku abo abaagala omutta, naye naye bw'amaze omumutaasa n'amuteeka w'amutadde, ate oluvannyuma n'akola olukwe olumutta. Yagamba nti Allah mbaka Muhammad sallam yagamba nti ne gwe nkwesambye akoze ekyo, lakin wa in kana kafira, newankubadde gw'osse mu kuffaaru si musiraamu, wa in kana kafira, newankubadde gw'osse abadde mu kuffaaru, kitegeeza nti si buli mukuffaaru gwe tusanga tugira ki tuyiwa omusaayi gwe fala, bw'oyiwa omusaayi gwe talina musango, bw'otwala emmaali ye ng'ogitwalidde ku buli az'amaanyi ogenda mumusasula. Eno entegeera ey'enneesulifu esoma aya nga tuziteeka we zitagenda katilu ladhina subhanallah wala yudinuna dina alhaq aina we tandika ne yobungu bamujiduse kilwani soyo Allah yali tategeeza nti gwosanga mutte mutunuulire hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fenna gye tusinga oba gye twali tutunuuliranga abatagitegeera yagamba sallallahu alaihi wasallam nti omuntu obanga otambula mu kkubo n'osanga omuddu nga mukufaru fattarruhu ila adyaqihi munyikirize netwebuza omubaka yalimu mu makka nti ye amaka eriko emadiina nti ye abakufaaru baaliyo ye yabasuula mumyala kitegeeza tulina fe kyetutegeera mubaka si kyeyagira ki si kyeyategeera qatilu ladhina la yuminuna billahi wala bilyaumi lakhir wala yudinuna dina lhaq min alladhina utu lkitaba hatta yu'tu ljizyata an yadin wahum saagirun nosanga omuddu n'omuttanga toyinaza twebuuza twebuuza kyomubaka mu madiina yalimu n'abakufaaru nga mwebali yabatta olwoba ofaanaganye n'abayahudi abassa ku busiraamu enziro nga bagamba nti obusiraamu bwasaasaana nakitala tibwasaasaana nakuyiwa musaayi songala mbaka teyasindikako bantu wa ila nga abalaamidde nti egzu bisimillah mugende mulwane ku lwa allah n'abagamba nti la takutulu walida temuttanga abaana abato temuttanga abakazi abakadde temuttanga abasajja abakadde nagere musanganga abantu nga bali mu ssinzizo lyabwe temubalumbangayo naga mulwanyisa oyo abalwanyisiza ombaka lyerwanako allah kunga ti udhina liladhina yuqataluna biannahum dhulimu omusayi gw'omuntu guba gwa bbeeyi gwa kitiibwa tegumala gayiibwa okujjako ng'obusiraamu bwe bulagidde oguyiwe ne buwa ensonga zaabwo nolwekyo omuddu butta omuntu nga tolina nsonga busiraamu gye bukuwadde okumutta allah takkiriza kuva mu ggwe sarufan mulimu gwonna gw'okoze nga gwa sunna wala adlan wadde ogwa farda mbaka saa salama yasuubiza nti gye mulaga mu maaso okuttiŋŋana kujja kusukka nagamba sibagamba nti kuttiŋŋana nti abakufaaru bajja kubatta wabula okuttiŋŋana mmwe mwekka namwekka omusiraamu nga atta musiraamu munne bwemubuuza lwaki omusse telina ansa gyakuwa wabula omusaayi gw'omuddu aguye hadara talina nsonga ebikolwa ebifaanana bwe bityo omuddu bwotta omuntu zambi ebbi allah subhanahu wata'ala lyatayagala mu bintu ebyonoona emirimu gyaffe kwe kusenguka musiraamu muno hijirul muslim omusiraamu okusenguka musiraamu muno omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yahillu limuminin au la yahillu limuslimin tekigwanira musiraamu yenna an yahjura akhaahu kusengu kamuganda we fauka thalatha layal okusukenna kwesatu yaltaqiyani ngabasiramu abo basisinkana ne babasinkanye fayu'ridu hadha ono natunula kudyo nono natunula kukonteri abuuza munne teryawa munne salaamu songo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagama nsinga abasiramu babiri basisinkana fayatasafaha au kama qala sallallahu alaihi wasallam nibakwatagana mu ngalo zaabwe bombi buli omu naawa munne salaamu nabbi yagama ntatasaakata min adhunubi Allah subhanahu wa ta'ala abajja kama zambi oba mazambi gakunkumuka okuva kubo nga bwolaba obukoola bwe bukunkumuka okuva ku muti kati gw'osanze musiraamu muno n'onyiiga nnyo ate kino nkibagamba nti bw'osanga ng'omusiraamu n'anyiiga n'azimba mutoolere essalaamu totyanga butakwanukula wango baka yagama nti muwe salaamu bwagaana okwanukula akwanukula oyo ali waggulu w'amagulu omusanvu ye Allah kati eyoono toyina kyogifiiriddwa nga Allah akugize eki akwanukudde owekitiibwa yakwanukudde okusinga ono misikiini ng'ate kyakoze ezzambi kati muwe salaamu omusiraamu tasenguka musiraamu munne kusukka nnaku ssatu okusenguka ibaada okusenguka omuntu ibaada ibaada eyo eba n'amateeka gaayo tejja buzi ashiwaai kyokola nga bw'olabye la wabula ebaako enjigiriza nga bwolaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawangaala n'abanaafiku ng'ate abamanyi n'ebigendererwa byabwe ng'abimanyi banoonya mumusaanyaawo banoonya kugyawo busiraamu buno naye teyabasengukako amune kyamanyi obubi bwabwe obusembayo kuba obunene naye teyabasenguka okumanya yabeerawo nabo Abdullahi ibn Ubay yajja ew'omubaka namugati ya Rasulallah taata wange afudde mbadde nsaba ompe olugoye lwe naaziikamu taata wange omubaka yalumuwa omubaka yalumuwa nazinga mu kitaawe bwe bamulumuleeta yabasaalira nabbi asituka amusaalire gwasaalira amumanyi nti muki munaafiku adiini obulamu bwe bubadde bwakusaanyaawo mu Muhammadi ono Umaru naamugamba ya Rasulallah omusajja omusaalidde namugati ya Umaru kamumusaalire namugati Allah yagamba sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum namugati ya Umaru kamumusaalire namugati ya Rasulallah omusaalidde omusajja nga Allah yagamba nti wa intastaghfir lahum 70 marra nebono negayiriro basonyiwa emirundi nsanvu sijja basonyiwa namugati ya Umar olaba otya singa nasussa ku nsanvu oba oliawo Allah nagira ki Umar bwalemera kumubaka nabbi yamugamba nti ana rasulullah nze ndi mbaka wa Allah Waliyo tegeza nti yali ategeza Umar yali tamanyiti Nabi Mbaka yali amanyi ni yali amutegeza nti nze ndi mbaka wa Allah sikolanga siragiddwa okutuusa Allah lwaleeta aye mugaana okukola ki ne yafaayo amusaalire kati gwe omusiraamu gw'osenguse akoze eki busiraamu bwavuddeko lwaki omusenguse yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tituftahu abwaabu ljanna emiryango gyejjana giggulwawo fayugfar ne basonyiwa buli yenna abadde mu nsi muno abaddewo wakati w'olunaku olwokuna ne mmande nga takoleddeewo obushiriku Allah namusonyiwa nagati okujjako ku bantu babiri abo kyansi tebagirina ebyabwe bisigalawo naga baluwa ti man kana bainahu wa baina akhihi yemuddu abadde alina wakati we ne wakati wa muganda w'omusiraamu shahna akakukuzi naga da'ahuma onduru ila haula abo mbaleke n'ebintu byabwe lwaki otuse ku leve eyo kuteeka wakati wo ne wakati wa musiraamu munno akakukuzi nesalaamu nemukuyisaako ŋambye nti okusenguka eba ibaada eteekwa kwoyo anaagigasa egweneegasa so si buli muntu bwe tusanga nga gwe tusenguse okusenguka tekumuyamba tudda gyali tulabe tumujja tutya ku nsobi ye kyova olaba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasenguka basahaba basatu so nga abantu abataagenda mu lutalo baali bangi naye mbonna abataagenda nabbi yajjako abantu basatu bokka laga temuddayo okubatoolera salaamu yamaliriza n'abantu bawaka abaganyi okwogera nabo n'abaana baabwe ne bakyala baabwe n'abagaana okwegatta nabo kaabwe agamba nawangala nga wakanga n'abaana bampitako ng'atali kitaabo lunaku olumu najja awali omubaka ne musinkana ne muwa salaamu saamanya yannyanukula oba nedda ne kulya nga obulamu bwonna bukalubye teri sahaba munnanga ambuuza abaana bange tebambuuza mukyala wange tambuuza awakani nga aliwo obwomu so nga abantu munju bagira ki Allah yaleeta ekigendererwa kyokusenguka nagamba nti hatta idha daqat alayhim lardu babasenguka ensi neebanyiga ensi yabanyiga bakaluubirirwa obulamu hatta idha daqat alayhim lard wadannu an la malja'a ne bakakasa titekyali buddukiro okujjako wa Allah Allah naabasonyiwa mbaka najja n'obujulizo basatu so nga abataagenda nabbi be yaleka abaamulimba baali bangi naye bano abasatu salaamu yali ebakosa kati gwe iyo yaki omusiraamu tasenguka musiraamu munne bw'aba ayina ezzambi lyakoze lisengusa omuntu la tusobola omumunyigiriza singa ffenna abantu abali mu kitundu tuba tetujja muwaki salaamu akomewo oba si ekyo tumubuulira ensobi ye n'agitegeera ayinza okirongoosa naye bino ebyaffe byetukola buligola byoyo mukafiri oyo mukafiri oyo mukafiri oyo mukafiri tategedde nga bwotegeera oba okoze ensobi. Ekyokubi, titwewale nnyo okugamba omuddu nti gundi oyo mukafiri. Oteekwa okuba ng'oyina obujulizi obuli kati nga Allah ye yalagira nti omuddu singa akola kino na kino aba kafudde, ayinza okkikola nga suul fahm, ntegeera nfu, tekimwetakisa muyita mukufa bula ntegeera bwategedde. Sahaba basanga munnaabwe yalina mukulembeze w'abantu w'abasiraamu naye ng'atunda omwenge. Bwe bamusinkana bamubuuza lwaki otunda omwenge, agatya nze bwe ntunuulira mu Kulaani Allah yatugaana kugunywa, naye teyatugamba kukola ki, teyatugaana kutunda. Wala yagamba nti muguleke. Sahaba Abdullahi bin Masudi naamugamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna Allaha idha harrama shay'a, ti Allah bwafuula ekintu nti haramu, harrama bay'uhu, n'okutunda kibaki, n'okukitunda kuba kufuuse haramu. Sahaba wategeerera, olaba bwe yali ategedde obubi. Singa abaaliwo bamuga nti gwe tobitegeera, babakuba balwaleero baffe bandimutemyeko omutwe. Naye yategeera nti babaganyi kukola ki, kunywa amu okutunda, tebabavunaana. Olwaki? Nti olw'ensonga hadisi eyo yali tagiraki, tagimanyi. Namuga ti annabbi yagaana ekintu bakifuula haramu, n'okukitunda kuba kufuuse haramu, Allah takukkirize. Era weyateera songa kiyali akola yali ahalalisiza Allah kiyagaana, mpaka yakolimira omwenge, yakolimira akutunda. Ne hadisi eyo gyebamugamba nti Abdullahi Masudi gyamusomera yali tagimanyi. Kati omuntu ayinza okukola ekintu lwa butamanya, ayinza okukola ekintu ng'atabuddwa wakati wa aya bbiri oba hadisi bbiri. Laba ekyokulabirako ekyamu, Allah subhanahu wataala yayogera mu Quran ng'ayogera ku muddo okuwoowa, woowoona enkya, woowe lulya, woowoye lulya, woowoye woowa bwogira ki, bwota. Allah n'agamba mu Quran famastamta'atum bihi minhunna fa'atuuhunna ujurahunna, omukyala bw'omukozesangako muwesengeze. Era omukyala omu yambuuza tiseeka bw'aba nga omuntu amahari gasaba omukyala, none omukyala ali mu looji eyeetunda asaba sente ze, ate Allah yagamba ye ng'alaga nti omukyala bw'aba yeetunda kasaba muwa sente, ebyokwetunda siki? Namugamba nti Allah mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayajivunula ng'agaana omusajja omukazi okwetunda n'okuwasa okwekimpatiira. Naye aya gye yali agizeki, gye yali akutte ekyo omuntu mbaka agaa nti bw'ogamba munno nti oli mukafiiri, omu ku babiri kuyinza okubaako omukafiiri. Bwe kuba tekuli, Allah akwata ekigambo kino ky'otadde ku munno n'akissa ku ggwe akyogedde. Allah akikwata ekigambo ky'oyogedde n'akissa ku ggwe, kubanga ky'oyogedde tekiinaako ki, n'olwekyo tomalanga gayisa ku lulimi lwo. Muddu mugamba nti oli mukafiri, okujjako oyo amanyiddwa nti tagambangako nti la ilaha, niye omuddu eyetula nti la ilaha illa Allah, tomukafuwaza lwa zambi, ayinza oddikola necma lhal, naye nga teriri mu mazambi gakafuwaza. Allah ayina ebibonerezo byeyassa mu Quran ebimu byakufa naye ng'abissa ku mazambi. Abafu omuddu oyo bamutta mukafiirira, wabulaba bamutahaddan kuziiza nakibonerezo gyali so tebamutta nti obusiraamu abuvuddemu omuddu ayinza okuba nga shahada ye ekyaliwo omusanze musabo omusanze wa mulaba asire yirizi lwaki omugambye nti mukafiri ahalalisiza allah kyeyagamba nti haramu oba haramisiza allah kyeyagamba nti halal lwaki omuteekako ekyo ebyonna ayinza obikola naye nga tamanyi bubi bwakyo yabadde alowooza nti ekyo tikimuvunaanwako munyonnyole ategeere oba oli awo ezambi eryajja kuliwona nolwekyo omusiraamu tasaanidde kusenguka musiraamu munne mu bintu ebyokuzanyamu obuzanyi zambi ddene bitta emirimu gyo gwakoze ekyo ekyali ekisazisisa mu mirimu gyaffe annushuzu ye mukyala okusenguka bbaawe mukyala anyiize nnyo bbaawe ayina ensobi gyamukoze ne yeewaggula ku ye tiina bannyinaffe bali bweru bakola naye nga wano ekampala we yava yava ku bba baategeera omukyala yatuuka ddawa bweru akola nze nkooye obwavu kikujja ku musajja ono seete mmeka z'ogenda okukola ezenkana emirimu gyo egifudde seete mmeka z'ogenda okukola ezinaasobola okwenkana emirimu gyo kubanga weewaggudde n'ova ku balo mukyala yeewaggula n'obeera naye awaka nga tasobola nakukubuuza omukyala yeewaggula n'abeera waka nga ali ku bibye naawe oli ku bibyo tokyamulagira tokyamugaana kyasalawo kyakola tegeregana omukyala obeera naye mumaka nga mujeemu allah subhanahu wataala ekyo yakigaana ku mukazi yagamba omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti bakyala bammwe abalungi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti bakyala bammwe abalungi nisaukum nada yagamba sallallahu alaihi wasallam nti abantu bano bamujjana nagamba nti al anbiya filjan bannabbi bamujjana wal maulud filjan n'omuntu azadde abaana abato bamujjana nagamba n'omuntu afudde amazzi wamujjana okutuusa lyatuuka ku muntu gwe yagamba nti wal mauludu filjan wa rajulun n'omusajja yazuuru akhaahu arambula mukwano gwe ku mpuyi z'ensi mwali n'akwata akagaali ke n'akwata booda ye n'avuga agenze Kireka n'avuga agenze Mukono kyekimututte kulambula ku muganda we omusiraamu takyamulaba lwaki kuntalabika ate ewuwo omanyiyo n'okwata akamotokako n'ovuga n'ogenda olambule mukwano gw'oyo gy'oli naga nga tomulambula wabula omulambula lilla tolina kigendelwa kira kyonoonya muye yagani naye wamujjana naga ti wa nisaukum ne bakyala bammwe min ahli ljanna bamujjana alwalud abazadde abazadde era abo ababanga banyizibwa baba banyizibwa babbaabaabo oba baba banyiziza babbaabaabo jaat omukyalo yajja hatta tadaa yadaha n'ateeka omukono gwe mu mukono gwa bbaawe watakulu n'amugamba ti la azuuka gamda sijja kkomba kaakulya hatta okutuusa ng'okkiriza n'osonywa sijja komba kakulya okutuusa ng'onsonyiye. Naye wamujjana olaba okudduka kw'abadde adduse ku bbaawe, naye omukyala abeera ebweru n'apakasa naawe nadda n'akuleeterako n'omwenyereketa n'oseka kubanga aleese eki sente kale kale. Ani yamutukya la yahillu limraatin, takkirizibwa omukyala kuvaaka mu nju ya bbaawe natambula olunaku n'ekiro kyalwo okutuusa ng'aliko amuzira. Owa amaze emyaka ebiri, owa amaze emyaka etaano, oli wano omutegedde mpaka lwaligira ki wadde oliawo ngazze bw'omunona ku kisaawe omunonayo wamugamba nti genda omunonayo ng'ani tegeregana. Abo abasiraamu bangi bakyala baffe babeerayo ni'mal hal, naye omukyala okutuuka okwewaggula ku bba n'atambula bw'ati aba akoze zambi. Oba omukyala okanze ngeeza ekkola n'oddayo n'otuuka waka nga taliiwo, obadde oli awo saawa ttaano mukaaga bamuzza n'oggulawo n'ayingira, ziba ziwera kkumi n'emu n'afuluma. Obwe bulamu bw'owangaaliramu omukyala oyo aba naashiza, aba mukyala mujeemu. Kyova olaba omukyala eyasooka okweyambulula bba mu busiraamu yajja eri omubaka namugati ya rasulallah baze wange mumukooye. Namugati okyamwagala? Namugati nibadde mwagala naye mumukooye, kiddo kaafuwala nga ndi waali. Mubaka nambuuza empisa ze zoonoonese, namugati ya rasulallah simanyiyo omusajja ayina mpisa zimwenkana. Namugati kiki obusiraamu bwasudde? Namugati ya rasulallah mubaze wange musiraamu siina kye muvunaa. Namugati dwaki? Namuga ntiddo kaafuwala nga ndi waali. Nambuuze kiki kyotegeeza? Namugati ya rasulallah ntiddo okujeemera baze, embeera gye ndabamu naye olwaleero nga ajja kundagira ŋŋaana okukola kyagize eki. Bwe bukafiri bwe yali ategeeza, nja kumwewaggulako ng'awaka alinga atakyali mu ki mwami, bwaŋŋamba suulira kati okendeeza ku ekyo obutakituukako kamuviire. Mbaka nambuuza onoomuddiza amaharege? Namugati ya rasulallah nja kugamuddiza n'okumwongeramu mwongeremu. Namugati a ekyokumwongeramu tokikola wabula muddiza ago ge yagira ki ge yakuwa. Lwaki? Omukyala alabanga obulamu buyinza okuba nga n'omukyala talina zambi lyakoze bba naye ng'obufumbo bugaanye okukwatagana. Omukyala obufumbo asika busike, omwami amwagala naye ate ye omukyala omukwano tegugira ki, obulamu bugaanye okukwatagana. Kati okubeera mu maka omukyala atuuka okujeemera bba yeyambula. Wa in khiftum alla yuqima hududa llahi fala junaha alayhima fi maftadat bihi. Bwe mulabanga muli mu maka omwami n'omukyala mbeera gye mulimu temukyasobola kutuukiriza mateeka ga bufumbo bwammwe, mwembi temulina musango okwenunula n'ekyo ky'oba olina, omwami yeenunula ku mukyala n'omukyala yeenunula ku bbaawe. Muyinza okubeera n'omukyala nga mu butuufu muwulize gy'oli Buchana chomula gira achikola mukazi musiramu na yen kwa atagana mbakaga mwayagana. Mwami alaba mchala wenga taina chamwe gombako. Ule mbugani omule kawo nabona nawe zambi. Kwanga Allah gama tuwala tumsiku hunna dirara litaatadu. Tosika zango mukazi mkumunyi giriza. Mbutufu tomu agara mbabu gani. Mule kage ndo inzo kwanga guomu tamu wa mchino. Eriata chila bangachi. Ngansonga mule kage. Mwe talaka oba secho. Kachono nyacho muwele talaka angato jirachi. Techiraba takuyombesa takujemera tomusanga wakanga taliwo ebintu byonna buli kyomuga ama chakola kati Allah yalaba nti obulamu obwo busobola okubaawo mbafumba ababiri kwe kuleeta etteeka liri mu suratu nisa. Allah gandi wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin mbanga mwagadde omukyalo ono omujeofu n'omulala naye nga talina nsonga gyagizeki wa ataitum ihdahunna qintara mchalono muyite obeka akasente komuwa qintar sente zitaina kigero wabula liyunfiku dhu sa'atin min sa'ati mugagga wayo ng'obugagga bwe wa man qadara alayhi rizquhu aina sente ntonotono falyunfiku mima atahu Allah wayecho Allah kiyagiraki kiyakuwa bwenfunayo yaga muyite mutule mukisenge kyammwe abantu ako mugani mukazi wange wategedde ofumba obugaali nkoze kyonna kyensobola naye embeera egizeki egaanyi ndaba nkukaluubiriza ate bwe ŋŋenda okwegatta naawe ng'olina olubuto ayina otuuya n'emyezi mwenda naye munnange nze kyendaba akasente kano okalaba obukadde ataano buno obulabi oba akasente kano okalaba obukadde obubiri wonne kapoloti ketwatuguze wali katwale otandikireko obulamu kubanga enkolagana wakati wa mwetejiraji egaanyi ate teryavuma munne naye obulamu obusobola okugatta abantu ababiri wajaala bainakum mawaddatan wa rahma Allah yateeka wakati waffe okwagalana n'okusaasirigana bibuze okwagalana tekugiraki nibwe obuuza mukazi wange ankoze ekito kirina no mukazi wabuzi mukazi wattu buli kyokola Allah tatukwatako okutoka muwagende owone zambi eryokutulugunya ki omukyalo ono ekyo ekirungi tutegeregana omukyala ye Allah yamuwa namugadi bwolabanga abalowa atandise okwesulubabbako kwatayo koolina okamuwe yagandi wasuluhu khairi okulongoosa kyekirungi wa uhdirat al anfusu ashuh Allah yaziiza omwoyo obukodo wakiriwe kiba kyeta kisakukwata ku sente z'owange gwe omukyala zikwateko oweko omwana adde ng'omuguliddeyo ekkanzu adde ng'omukoleddeyo akantu oba olyawo ebirowoozo binaakolaki binaakomawo abadde adduse nadda naga byonna bw'obikola ne bigaana fabi'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha yita omuntu mubantu be mbatu omusajja naawe oyita abantu ku ludda lwewammwe omukyala mubeere abantu bameka mubeere abantu bana iyurida islaha bwe banaabeera nga bazze nga ddala ekigendererwa kyakulongoosa Allah jabbataasa badde mbagatte abafumba abo abameka ababiri nata bwe kinaagaana mubaawule buli omu asigale ku lulwe wa in yatafaraka yuguni llahu kulla waahidin minhuma buli omu Allah jjamugaggawalizeeyo okusinga lwe munaabeera wano nga muli kuki kumbirani tewali kutegeeregana embeera egaani muleke agende. Nolwekyo Allah subhanahu wa ta'ala omukyala singa yewaggula ku bba mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti ithinani abantu babiri la tujawizu salatahuma esala zaabwe tezisukka mitwe gyabwe genda wa Allah. Allah yagamba nti ilaihi yasudu kalimu tayyibu eri Allah ebintu byonna ebirungi gye babitwala birinnya genda wa wal amalu salih n'emirimu emituufu gitwalwa wani wa Allah. Kati omukyala singa yewaggula ku bba mbaka agamba nti abantu babiri essala zaabwe tezisukka matu gaabwe tezitwalwa wani wa Allah. Bw'aba akoonye ku ibaada ennene ey'essala tobuuza birala kubanga awwalu ma yuhasabu bihi labdu yauma alqiyama assala. Allah kyalisooka okubala sala. Bw'aba tegenze wa Allah ate alibaleerwa n'agamba kyababiri bebalwa yagamba nti abdu ye muddu abombye okuva ku mukama we. Wano kyetulina baddu kyetulina bazaana abaddu baabagulanga emirembe egyasooka n'abazungu be baagulanga bano ne babatwala tegerekana bebayita abaddu. Omuddu bw'abakolera taba na musaala omuddu bw'abakolera taba na ddembe tayambala lugoye lwayagala mukama waamukola buli kyonna kyakizeeki kyayagadde naga nti owookubiri wa muraatun n'omukyala yenna yenna asat abajemedde zawujaha abajemedde zawujaha ajemedde bbaawe hatta okutuusa ng'akomyewo eri obuvunaanyizibwa bwa bba. Mukyala ajeemye takyawulira bbaawe amuyisanga bw'alaba essola ze Allah tazitwala okutuusa ng'akomyewo. Ye hadisi gye nakulembeza ng'omubaka agambye nti omukyala n'adda eri bba ng'amunyiizizza n'addira emikono gye n'agiteeka mu kibatu kya bbaawe namuga sijja kkomba kaakulya sijja kkomba kaakunywa okutuusa ng'ogiseeki onsonyi kitegeeza akomyewo yeetonze. Amma bw'agenderera bwakyo tunuulira omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yalina bakyala be baamwekoberako olunaku olumu ne bamwekobera bamujeemere agenze wa mukyala w'omu baamuyitanga Zainab binti Zum'a. Mukyala oyo yali muzaana omubaka n'amuwasa n'abeera naye kubanga ewaabwe talina gyadda. Allah namugamba tibeera n'omukyala oyo ne bwe yabeera naye omubaka bwe yagenda bw'amala okumuwasa omukyala yategekeranga omubaka kajuisi bakakamulanga bakasaamu entende bakakubiramu amata balina abakazi abarabu obuntu bye bassaamu mbaka bwe yakanywako kamuwoomera nnyo nga bw'ava gy'ava asooka ku kyamako wa Zainab n'anywa kabisa ako neyeeyongerayo gy'anaagira ki gy'anaasula. Aisha naganaye lwaki nabbi lwaba agenda gy'asula asooka ku kyama wa mukyalo ono tusala amagezi agamugjayo n'ayita munne Hafsa ne bakkaanya ne batambula wali awali omukyala w'omubaka gwa nabbi bw'ajja wano mugobe gwe bazanyirako mubaka wani wa Allah tibwakyama mugambe nti olina by'onywedde bimpinya bubi mugobe. Nabbi yeetoolola mu bakyala be nga buli omu amugira ki amugoba Oluusi we yamalire wa Aisha, ne Aisha nagiraki namugoba, nambuuza kiki buli wenkyama buli omu angobaganya kiki? Tolidde bintu bitunyira bubi. Omubaka kwegumu nati Aisha olabika go wakoze olukwe luno ne Hafsa, noyita mbanno bakole kino. Nabugati ani agambye, ani yakenze nalubaddemu yekangabiriza, namugamba nti nabbaani yalalimul alkhabir. Ashamuze man ambaaka hadha, ebyo ngamba ani abigambye? Namugamba teri mulala, nabbaani yalalimul khabir, era bino Allah byasazeewo, intatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma, bwe muneetonda temwetondera nze Muhammad, mwetonderani Allah wammwe, emitima gyammwe ajja gijjukuza agiggyemu embeera eyo embi. Ne wa intadhahara alayhi, bwe munaagenda mu maaso n'okwekalakaasiza ku mbaka wange ne muteeka mu mbeera eyakanyiga eyo, fa inna Allaha maulahu, nze Allah ndi mukwano gwe, wa Jibril ne Jibril mukwano gwe, wa salihul mu'minin, n'abakkiriza abalongofu bali naye, wal malaikatu, ebyo byonna ng'obiggyewo bamalayika bonna abali mu ggulu, ba'da dhalika dhahir, bwe munaagenderera mu maaso bwe mutyo nabo bagenda balumba babeekalakaasizeeko, badda beetonda. Namugaa ekyokubiri ky'oba obagamba bagambe nti entalakakunna, bw'olaba nga Muhammadi baganye bate bagende waabo, anyubidilahu azwajan khairan minhunna mu'minat, nja kuwa abakyala abalala abalungi abasinga abo nga bakkiriza, naamenya ebitendo by'abakyala bonna abaali beekalakaasi. Tegeregana badda buli omu afukamira yasolala, twetonze twetonze twetonze, kati omukyala bwabo bwatulugunya bbaawe asigala Allah takkiriza swalaze tesukka matuge okutuusa nga akomyewo eri mukamaawe. Tegeregana okutuusa nga akomyewo. Abakyala batuyamba okuyimirizaawo ibadaati, batuyamba okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe obw'ensi eno Allah bwe yatuwa. Mwe musoma Quran, Allah bwe yagamba nti inni ja'ilun fil ardi khalifa, ngenda kuteeka mu nsi omusigire. Yateekamu bana, yateekamu oku, gwe bw'osoma Quran olaba yaleeta babiri oku. Era oyo omu gwe yagamba twa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama, teyagamba ne Hawa, bal isjudu li adama fasajadu illa iblis. Hawa bamuleeta ayambe omusajja ono okutusikiriza obuvunaanyizibwa, Allah bwamugize ki? Bwamutisse, bwagayala n'atakola kimu kyamuleesa mu nsi abakozezaabe. Nolwekyo omukyala singa ajemera bbaawe, Allah subhanahu wa ta'ala asaza mu mirimu gye n'atuukewa Allah nga akalungi tekaliyo. Tujja koma. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira wa kathara Allahu min amthalikum. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إما من كاسيدي ممبيو مغليا كسوكم شيء وباكو بونغا كم بكت شيء أكو أكونغا كيرابي متانو باتان ناكشيرين وزبك كيرابي متانو باتان